DJ Kidogo.
Oh, kupeta rifa mwenzangu. Yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Sema oh, kupeta rifa mwenzangu. Yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Wanako nalalamika, ila akija nyumbani eti ujui kupika, kula kwako hatamani. Kwangu kalipenda tembele, toto laini laini. Shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mwenzio eke nyumba ndogo. Tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya,
nikichukia
unionea mbaya.
Sina ubaya,
sina ubaya,
mke mwenza kinichukia
unionea
mbaya.
Sina ubaya,
nikichukia
unionea mbaya.
Squeezy kushare mabwana, no fashion kwa wanawake.
Itaidi chunga sana mweza nguhu siya chike.
Sina ubaya,
sina ubaya na
we, kinichukia
unionea mbure.
Sina ubaya,
sina ubaya na we,
kemweza kinichukia
unionea mbure.
Sina ubaya,
sina ubaya na
we, kinichukia
twende. Nache, 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 nache. Umchezo kichina, zungusha kiuno chako. We kichina, zungusha kiuno chako. Kama shepu huna, pambana nali yako. Kama huna, pambana nali yako. Nasema masha zungusha, we zungusha. Sasa wanjara zungusha, we zungusha. Adija kopa zungusha, we zungusha. Mama Dangote zungusha, we zungusha. Mama chini, eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda tuende paka chini, eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Abwa kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende nache, 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 nache.
Nache za Diblo one touch.
Nasema ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay, mama, ay.
Come mix Slicer.